Wonder Boy, best artist from Kilomen, Santis the one, African melody,
Jumbe Records.
Sema wendo chaguo langu, mzazi mwenzangu, kunizalia wanangu, mikwako ndo sungu, unachopenda nitakufanyia, nachotaka uridhike dia, wangu ndo malikia, kukuacha sijafikiria. I love you mwili mzima, wako nimezama yani mzima, kina kirefu yani wima, kama we shamba basi mimi mkulima. Oh mpenzi, weni tamu kuliko kitu chochote hapa duniani. My baby, nataka nikuvishe na pete, nikupeleke kwetu huko Kilomeni. Oh mpenzi, weni tamu kuliko kitu chochote hapa duniani. My baby, nataka nikuvishe na pete, nikupeleke kwetu huko Kilomeni. Ah, watakoma kukuacha siwezi, kila ngoma nitakutaja mpenzi. Watakoma kukuacha siwezi, kila ngoma nitakutaja mpenzi. Ah, wewe ndo mama, mimi ndo baba. Ah, wewe ndo mama, isi livo sexy, paka pambe wanaleta fixi, nitoaga stressi, kitandani unaniachaga mwepesi. Kila muda na kuitaji, mapenzi yako ni zaidi ya maji. Wenye choyo akitubeza, penzi letu tuzidi kukoleza. Watakoma kukuacha siwezi, kila ngoma nitakutaja mwepesi.